roho ingekuwa na watu ngejionea, moyo haufanyi kificho kigotea, mimi kipini sonacho ngeongea, mwili wangu rochorocho na nyongonyea, chungu nilichopika wamepakua, wenzangu huruma na pukutishwa wamechukua, tonge langu na kitabu chetu cha mapenzi, kurasome chana chana, hazisome kitena tenzi, zimepoteza maana. Mpofu moyo wangu ulishindwa ona, ukuandikwa kwangu liwe nikaba nalitewa, kachukua kisura ana ukwangua, moyo wangu unaumia, yekwa nguvu ana ukwarua, jamani moyo wangu unaumia. Hey, langu tatizo nachuna najimaliza, mina kesha kumuwaza, na wewe seka lake jina, oh, oh, jina, oh, basi kwa unyonge najikaza niache kulia, mana kwake bahati sina, oh, oh, sina maumivu, ameipora furaha yangu, oh, amekwenda nayo, na zangu mbivu zimeniozea, sara kwangu, oh, 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 yatapita yo. Mpofu moyo wangu ulishindwa ona, ukuandikwa kwangu liwe nikaba nalitewa, kachukua kisura ana ukwangua, moyo wangu unaumia, yekwa nguvu ana ukwarua,